hogamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ayaa dowladda madaxweyne william ruto ku tilmaamay mid sharci darro ah waxaana sidoo kale sheegay inaan u aqoonsanayn ruto madaxweynaha sharciga ah ee kenya isagoo taageerayaashiisa uu ku baaqay in dowladda hadda jirta ay ka hor yimaadaan oo ay iska caabiyaan hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila odinga ayaan aad looga hadalhayaa gudaha dalkaasi kenya khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
raila odinga hogaamiyaha isbahaysiga azamiyo ee mucaaradka dalka kenya isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada kamakunji ee magaalada nairobi waxa uu shaaciyey inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii agost ee sanadkii hore kaasoo uu ku guulaystay madaxweyne william ruto qodobada isbahaysiga azamiyo ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dowladda hadda jirta ee kenya iyo mas-uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dowlad sharci ah raila odinga oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga azamiyo ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda kenya william ruto
haddii aanu nahay isbahaysiga azimio waxaanu gebi ahaanba diidannahay natiijada doorashadii 2022 uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rejiimka uu maamulo isbahaysiga kenya kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah qodobka labaad ayaa ah in william ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha kenya sidoo kale ma aqoonsanin mas-uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya marka saddexaad waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022 ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago islamarkaana loo xilsaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo dib u eegis ku sameeya
hadalka hogaamiyaha isbahaysiga azamiyo raila odinga ayaa waxaa ka jawaabay madaxweyne william ruto oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dowlad wadaag ah balse uusan middaasi ka yeeli doonin
hawa watu hakuna kitu wanataka hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate sijui wanatafuta handshake mimi nataka niwaambie mapema mchana
dadkan wax kale ma rabaan dadkan waxay raadinayaan dowlad qaybsi waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan iska ilaawa dowlad qaybsi hana dhihina ma rabna dowlad qaybsi waan ina aragnaa waana ina
naqaana
hadalka hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka kenya waxaana dad badan ay isweydiinayaan tallaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dowladda madaxweyne ruto ay uga falcelin doonto haddaba maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka kenya azamiyo ee u hogaamiyo raila odinga axmed maxamed mooge oo ka faallooda arrimaha kenya iyo gobolka ayaa sharaxaya
waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise bressure mise tixgelin yari dowladda hadda jirta uu hogaamiya william samoy ruto siduu u bartay horaantiiba oo ahayd bahalkii in markii dowladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo dowladda nus laga siiyo la soo dhaweeyo maqaamkiisa la wanaajiyo waa dhaqankii hore oo haddii raila amolo odinga u soo bartay madaxdii ka horreysay madaxweynaha hadda waxay ku tusinaysaa hadalada shalay kasoo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo bresha xagga dowladda hadda jirta ah runtii hadalka asaga ah xagga dowlad ahaan waxay ku yeelan doontaa saameyn laba dhinaca in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra-iisul wasaarihii hore soo dhaweeyaan tixgeliyaan dowladda kusoo daraan way suurtogeli kartaa waxaa kaloo laakiin suurtogeli karaa iyadana madaxweynaha hadda jiro raila william ruto waa nin aada u mayal adag oo go-aan adag
arintan ayaa ku soo aadeysa xilli gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jebokati ay su'aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya su'aalahaas oo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabki ay u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi